Saliti mara nyingine.
This is a Studio Falcon hit.
Yeah, check it, yeah. Graves in a jazz, sunset kwa obituary. Ziko late 90s, early 90s manze. He fucked in a new mati, he fucked in a new tuma. Kwa kila youths, kila mta, kwa kila youths matatani. Mbona guns kwa streets mezifanya marafiki. Masikio umeziba mnazifanya wanafiki. Tamani cha wenzio mtaki kuchoka mpate zenyu. Kila wiki, kila mwezi hakukosi zimatanga. Mara ni ule boy, mara ni ule dem. Daje zisha kwa chakula chetu cha subuhi chana kumadwa. Pangwa na hii Babylon system. Gondi kunja mainstream, next generation takwaya via genetic. The streets are crying, the streets are dying. Nasikia moza wetu tena memadwa. My youths wa mta, awataki shahada, shahada, wanataka shada, shada, taki shahada, shahada, wanataka shada, shada, taki shahada, shahada, wanataka shada, shada,
taki shahada, shahada, wanataka shada, shada.
Streets zimekuwa hard, kila mtu amekuanga thegi. Streets zimekuwa hard, tuka improvise, tuka kwa mapedi. Vijana tungepata hizi jobs na tuwaidia hizi vices za crime na drug abuse, manzi zingepungua. Jokuna venya una hata time na una mine, na nataka shilingi ya kuvaa, shilingi ya kukula na yako ya matumizi. Hiso society maishi na swali ya mbona kidadi owe ndo swali. Wanga si tunauliza, mbona watu wanakufa juu kukosa madawa. Mbona watu wanakufa juu kukosa lishe bora. Mbona watu wanapata excess food kisha wanatupa kwa pipa. Lafu pipa inakuwa sani ya mtu mwingine pali kwingine. Hizi issues ni joma kafiri wanakula mali ya uma kisha wanaitisha masavi. Nasikia mali ya uma sikizi ya baby na briefcase. Kizi wanabebanga na mangunia. Lafu reyeki wajanjarukia nafungo macho na macommissions of inquiry. The streets are crying, the streets are dying. Nasikia moza wetu tena memadwa. My youths wa mta, awataki shahada, shahada, wanataka shada, shada, taki shahada, shahada, wanataka shada, shada, taki shahada, shahada, wanataka shada, shada,
taki shahada, shahada, wanataka shada, shada.
Corruption vices may increase, ishakuwa crisis. Wana roll the dice in favor of the sixes. Tuna work hard to kuze inchi. Mangatu wanalete ili ujanja waki smarter. Life ni priceless, siwa dikiwa mfuko yako load iko heavy. Life yako ni worthless sana kiwa ile kitu ime load. Manze ni hewa tu. Na wanda streets kizu wana madwa. Jio kusanya food na few coins ndo waka feed familia. Siati na kondo nuizi, lakini mbele ukimbili etaya. Na mawe ya nine wangushie dingo. Unafaujulize maswali nyeti sana. Julife si yako suju na yuli ya nini. Life ina mwenye sijuna ichukua ya nini. Life ni priceless, uwezi buy by a pay. So make sure jasho yako na ikula day by day. I'm sick and tired of having fallen ninjas to lay. My youths wa mta, awataki shahada, shahada, wanataka shada, shada, taki shahada, shahada, wanataka shada, shada, taki shahada, shahada, wanataka shada, shada,
taki shahada, shahada, wanataka shada, shada,
taki shahada, shahada, wanataka shada, shada, taki shahada, shahada, wanataka shada, shada, taki shahada, shahada, wanataka shada, shada,
taki shahada, shahada, wanataka shada, shada.